Kanapukai amakaiya uli mepai pu'u alai ho'o pu'u ia mai kalai o halonai kai huo kalai o ka ule lai 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 I kanapukai amakaiya uli mepai pu'u alai ho'o pu'u ia mai kalai o halonai kai huo kalai o ka ule lai 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 ka o pihi ha la 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 e a mo ha mo I ta pali ha la 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 e a ka la I ka po aku ha la 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 e a po I pu ume ume ha la 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 e a e a la e a la e a u ka I a I a I po ke po ke I a e ka le I a o te tulu e u mo I hinu hinu vale I ka li I o ke kei Ike kai o lohi ao halapa ke ala e ala e ala e ei O kai a I a I poke poke I a e ka lehi ao te tulu au moi Hinu hinu vale I ka lihi o ke kai Ike kai o lohi ao halapa ke ala e ala e ala e ei O ka o pihi ha la 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 e a mo ha mo I ta pali ha la 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 e a I polo I ka po aku ha la 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 e a po I pu ume ume ha la 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 e a e a la e a la e a I a I e I he mele no ka o pihi o kanapou.